victory, victory,
victory is mine.
Victory is mine.
Victory, victory,
victory is mine.
It's my prayer.
Omwako kuwedebe gwali gugwako. Natula nimbala balamu. Bisibya ngufunyemu. Era biliwe binemi. Nemaliza nga byesifunye bibingi. Muline mpulira ubinyo. Songa nakola nnyo butasamuke emisana n'ekiro. Nenzijukira emboozi ya jjajja. Timuzzukulu emyaka gyonjiridde. Naye sina kya bugagga kuno ku nsi okuggyako akagaali ako k'olaba. Oh, ne taata wange bwe yali. Ne jjajja wa jjajjange bwe yali. Olwo ne mmanya nti bino bye nnwana nabyo binene. Ne mpita Katonda asinga. Nze sijja kulemererwa nga bajjajjange.
Akyusizza olugero lwange sikyabalirwa mu baferiya.
Victory is mine now ewaffe tebawangula.
Akyusizza olugero lwange sikyabalirwa mu balema.
Victory is mine now ewaffe tebawangula. Eyo si nsonga.
Ewaffe tebawangula. Ewaffe tebasoma. Ewaffe tebafumbirwa.
Olaba oyina ebibuuzo bingi weebuuza. Kiwano ntuseewo ntya? Ebiseera bibadde biwanvu nnyo 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 nga ntoba. Nga n'ebyafaayo byange ebibi mazima nga sina ssuubi. Katonda ndaze obuyinza nti byonna bisobola. Tafudde ku ndabika yange. Tatunuulidde bitabo byange. Tafudde ku sayizi yange wadde emyaka.
Akyusizza olugero lwange sikyabalirwa mu baferiya.
Victory is mine now ewaffe tebawangula.
Akyusizza olugero lwange sikyabalirwa mu balema.
Victory is mine now ewaffe tebawangula. Eyo si nsonga.
Ewaffe tebawangula. Ewaffe tebasoma. Ewaffe tebafumbirwa.
Balaba ebikoligo bigenda. Yesu akunnumba nabyo. Togayala obwavu bugenda bubira kawero.
Ani yali aseka? Ani yali anyoma? Ajja ndabe leero. Leero oh oh oh. Akyusizza olugero lwange sikyabalirwa mu baferiya.
Victory is mine now ewaffe tebawangula.
Akyusizza olugero lwange kyabalirwa mu balema.
Victory is mine now ewaffe tebawangula. Eyo si nsonga.
Ewaffe tebawangula. Ewaffe tebasoma. Ewaffe tebafumbirwa.
Omwana akyabuze ku mulimu baagoba. Ekirwadde kino kyeremye.